abantu bangkhuphula ushun bejabula abantu kwehlizi ngembezi kimi ngamuyayibonela ubaba sekhiyameni bangkhuphula ushun bejabula abantu kwehlizi ngembezi kimi ngamuyayibonela ubaba sekhiyameni hobota mufa ngamuyayibonela ubaba sekhiyameni hobota mufa Salilizelo mama kungono ekhaya kungono ekhalizelo mama sengishiya maqupi kamo ayimeke lapho ngifika khona umlando salwine ndambo yami isithuta soze bayimela ungafunga kaspeed yami ithwele umqhele asiyeke heke skin ngescripting yokulumaniselo nkamisi shaya amapiki thuba likando waseli memezile nezizwe ziyolizwa isitimela singena emzileni angisabambeki neshosholosi bethi kushisa mpethe ndimeli phoqala semhla enambise khona bathi nongoma umuthathe phi umakhulu akancane ozohlaba nini ungasufunga umaphathe fika unyaka nonyaka ushaya amahit Wenongo umuthathe phi makhulu kancane ozohlaba nini ungavumi maphathe phi nyaka nonyaka ushaya amahithi weyo mabubeyo jabula sengibona kule ndoda engiyona manje ukuhamba kufuza imbiza impela akekho yofana nami ngoba mina ngifana naye ufisa ubeyo jabula sengibona kule ndoda engiyona manje ukuhamba kufuza imbiza impela akekho yofana nami ngoba mina ngifana naye beyo kia bona sekiya mina Pero está chamando Sabe que a mí me ha hecho Pero que a mí me ha hecho Pero que a mí me ha hecho Sabe que a mí me ha hecho Mama mukikisa kikiza mama selinzisa kashiya mama kikisa kashiya wenu selinzisa sukuma mama mukikisa kikiza mama selinzisa kashiya mama kikisa wentombe ndala wenu selinzisa
mfana kaskekekete fokankomo huwelo osukashiya phakama abantu emazweni bathi silwane kanti huwelo ngathi basheshe bayikwela eyoshuna inqoni kanti abazi ngisayidonsa ngishiya emkhanhleni ngiqhakele esicongeni ngiyophola Sathi singadlala abafana abancane Sathi lagwala abafana abancane Gijimisa ipende lihamba nobaba mkhulu iphepha ngikhangiswa isidalisa alikwazi Mase sengikhuphuka ngikhuphuka 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 ngehlisa usake komthini Sobala lesilwane akekho ngasithinti Mawuzingelwa yimina akekho yokuthipha Bathi badla ukugula gugula gugula usho nami basho ukuthi utya basinti Lizinga kwasho ukuthi liyabaphika Khangezani lenhle enginayo yisiphiwo Maqhamuka mina giya Phela silingani adidas Ninije abantu baqiqa befuna imvundo lokantila maqhamuka mina giya phela silingani adidas nini nje abantu baqipha befuna imvundo lokantila sho eyo giya
bona sekiya mina
enyanga
sami
eyo giya
bona sekiya mina
enyanga
sami giya